Is a collabo, Okafo, Shalise, and Nestwin, Bitnia, Bridge Records. Let's go. Yeah.
Baba, unisaidie baba. Akiwa na shida usimuache, akiwa na shida usimuache, baba unisaidie, baba
umsaidie,
akiwa na shida
usimuache,
akiwa na shida
usimuache,
baba unisaidie, baba
umsaidie,
akiwa na shida
usimuache,
akiwa na shida
usimuache,
baba unisaidie, baba akiwana shida
usimuache,
akiwana shida
usimuache,
nikiwa nimefungwa na mapepo usiniache
umsaidie,
nikilemewa kulipa nyumba usiniache
umsaidie,
nikilemewa na bili hospitali usiniache
umsaidie,
nikipoteza baba na mama usiniache
umsaidie,
nikilemewa na madeni usiniache
umsaidie,
wasiojiweza wayatima usiwaache
uwasaidie,
baba unisaidie, baba
umsaidie,
akiwa na shida
usimuache,
akiwa na shida
usimuache.
Oh, Jesus my everything, Jesus my life, hey. Jesus my protector, city shiki cause niko under protection 24-7, Quran protect. So the devil is a liar, nitawasha fire na kumchoma with the Holy Ghost fire. Na sita ona haya forever, hey. Na sita ona haya forever, yeah.
Baba, unisaidie, baba umsaidie, akiwa na shida usimuache, akiwa na shida usimuache, baba unisaidie, baba umsaidie, akiwa na shida usimuache, akiwa na shida usimuache.
Ukifanya kazi ukose kulipwa usijali, Mola atalipa. Kifungua mlango sababu ujalipa, usijali utafunguliwa. Kifukuzwa shule sababu ujalipa, usijali Mola atakupa. Ukiwa mgonjwa amini Mola, usijali we utapona. Ukiwa na shida huku na kule, usijali
utasaidiwa.
Baba unisaidie, baba umsaidie, akiwa na shida usimuache, akiwa na shida usimuache, baba unisaidie, baba umsaidie, akiwa na shida usimuache, akiwa na shida usimuache. Wayatima wanalia, wanasema
uwasaidie.
Maskini wanalia, wanasema
uwasaidie.
Vipofu wanalia, usiwaache
uwasaidie.
Walemavu wanalia, usiwaache
uwasaidie.
Wajane wanalia, usiwaache
uwasaidie.
Wanajeshi wanalia, usiwaache
uwasaidie.
Viziwi wanalia, wanasema
uwasaidie.
Maraisi wanalia, wanasema
uwasaidie.
Baba unisaidie, baba
umsaidie,
akiwa na shida usimuache, akiwa na shida
usimuache,
baba unisaidie, baba
umsaidie,
akiwa na shida
usimuache,
akiwa na shida
usimuache,
baba unisaidie, baba
umsaidie,
akiwa na shida
usimuache,
akiwa na shida
usimuache,
baba unisaidie, baba
umsaidie,
akiwa na shida
usimuache,
akiwa na shida
usimuache.
Okafo. Shaliz, and Nestway, Bridge Records. Yeah, usaidie usiniache, kila mana bukwenda kwena mimi.
Yeah, we praise God every day.